love no imitator. Imitator, no love no imitator. Imitator, no love no imitator. Imitator, no love no imitator. Imitator, imitator, no love, no imitator.